Umucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda yasubukuye urubanza ubushinjacyaha buregamo Jean Habyarimana ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. Iburanisha ryo ku munsi wa kabiri ryibanze ku batangabuhamya b'impande zombi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagira Ubusa.
Bane mu batangabuhamya bashinja Habyarimana Jean ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu barindiwe umutekano mu cyumba cyabonyine kandi amajwi yawe yahinduriwe mu byuma. Ni nyuma y'ubusabe bwabo bagejeje ku bushinjacyaha. Basobanuriye umucamanza ko bafite impungenge z'ubuzima bwabo aho bafungiye muri gereza ndetse n'ingaruka zakurikira imiryango yabo nyuma yo gutanga ubuhamya. Aba bose uko ari batanu kandi genocide yabaye batuye mu mujyi wa Kigali. Mu buhamya bwabo bumvikanisha ko bazi Habyarimana kuko bamwe muri bo bakoranaga. Bose bahuriye ku cyita rusange ko bahamijwe ibyaha bya genocide. Bamwe muri bo bakatiwe igifungo cya burundu y'umwihariko, abari muri urwo rwego cyo kimwe n'igifungo cya burundu bafatwa nk'abatangamakuru. Ntibemereye kurahirira ubuhamya bwabo. Babimburuwe na Bwana Isaac Nkubito watangiye ubuhamya bwe mu ruhame. Uyu mugabo agiye kurangiza hafi ibyumweru bitatu asohotse mu buroko arangije igihano cy'igifungo cy'imyaka 20. Uyu wari ukuriye ishyaka MLND mu cyahoze ari komine Kacyiru mu mujyi wa Kigali yashinje Habyarimana ko yagize uruhare mu itegurwa rya genocide mu kwishishikariza abandi muri za mitingi zitandukanye no kwishyira mu bikorwa. Mu itegurwa rya genocide Nkubitavuga ko Habyarimana yari mu rwego rwo hejuru rw'ishyaka MLND bityo ko atari buyoberwe uburyo genocide yateguwe. Naho mu gutanga amabwiriza yo gukora genocide avuga ko Habyarimana yari ahagarariye ishyaka ku rwego rwa prefegitura y'umujyi wa Kigali. Iyo kurenyaga bari barihagarariye ku rwego rwa komini ko bari batataka bahamabwiriza nabo bagombaga kugeza kuri rubanda yo guhiga umwanzi FPR inkotanye n'ibyitso by'abatutsi. Gusa ntagaragaza niba hari inama yaba yaragezemo mu rwego rwo hejuru yateguraga genocide. Kuri mitingi yabereye Nyamirambo muri 93 ubushinjacyaha buregamo Habyarimana ko yahamagariye abahutu kwishyira hamwe bakagira ingufu zo guhiga umwanzi n'ibyitso bye. Uyu mutangabuhamya yavuze ko amagambo mabi yayumvanye Karamera wari ukuriye ishyaka MDR avuga ko utazahiga umwanzi azabona ishyano. Yavuze ko yahise ataha nta magambo mabi yumvanye Habyarimana. Yashinje Habyarimana ko yagiraga uruhare mu guhitamo urubyiruko rujya mu nterahamwe zakoze genocide kandi ko yazishakiraga ibikoresho byo kuyikora. Uyu wari uhagarariye MLND ku rwego rwa komine ya Kacyiru yumvikanye avuga ko ubuyobozi bw'ingabo ku rwego rw'umujyi wa Kigali bwakoranaga na MLND mu gushaka interahamwe bugaha amabwiriza abakonseye basegiteri budaciye ku makomine. Yemeje ko kuva ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4/94 atongeye kubona Habyarimana kugeza muri 97. Ibyo wari mu ruhame ntibihabanye n'iby'abarindiwe umutekano. Uwahawe izina rya HJB yavuze ko yakoreraga muri biro ya komite nyobozi y'interahamwe ku rwego rw'igihugu. Uyu tarahijwe ku makuru yatangaga yavuze ko ibyakorwa hagati ya MLND n'interahamwe uregwa yabaga bizi neza kuko yabonaga raporo zabaga zakozwe mu nama zitandukanye kandi ko Habyarimana yabaga yazishyizeho imikono. We na bagenzi be bari mu muhezo bashinje Habyarimana ko yagize uruhare mu ishingwa rya radio RTLM kuko yamubonaga ku rutonde rw'abanyamigabane, ariko nta n'umwe abashije kuvuga umubare w'imigabane uregwa yari yarashoye muri iyo radio ifatwa nka rutwite mu kubiba urwango. Umwe mu batambutse mu muhezo bw'urukiko rwa muhataga ibibazo aho kubisubiza yumvikanye yikomati kuki mushaka kumuvugira kandi yaragize uruhare muri genocide. Byateye Bwana Antoine Muhimukuri yiburanisha kumwihanangiriza mwibutsa ko icyamuzanye ari ugusubiza ibibazo abazwa. Ku ruhande rw'abashinjura Habyarimana naho uko ari batatu bose bari mu buroko, babiri bagaragaye mu ruhame bari mu mpuzankano y'iro ziranga abagororwa bari interahamwe mbere no mu gihe cya genocide, kuri ubu bakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko. Bono watangiye amakuru mu muhezo nta n'umwe umucamanza yarahije. Bahakanye uruhare urwo rwose ubushinjacyaha bukurikiranyeho Habyarimana ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. Aba bafunganywe n'uregwa bahakanye imikoranire ihoraho y'interahamwe n'ishyaka MLND ryari ku butegetsi. Bemeza ko bahuraga n'inzego za leta mu gihe cy'imyigaragambyo muri mitingi no muri animasiyo kandi ko nabwo interahamwe zajyagayo biciye ku bakuru bazo babanzaga kumvikana n'inzego za leta. Batsembeye urukiko ko Habyarimana nta ruhare yagize mu gutozwa gisirikare kw'interahamwe. Umwe muri bo wemeza ko yari umuyobozi w'interahamwe ushinzwe imyitwarire ku rwego rw'igihugu yavuze ko batozwa n'igisirikare kandi ko byabaga ari amabwiriza ya perezida w'interahamwe yabaga yumvikanye n'igisirikare. Ku cyo kuba Habyarimana bivuga ko yagize uruhare mu ishyirwaho ry'amabariyeri muri Kigali babihakanye. Bavuze ko nta muyobozi n'umwe w'ishyaka wari ufite ijambo ku mabariyeri kuko yashyizweho na Robert Kajoga wari ukuriye interahamwe ku rwego rw'igihugu. Hashatse kuvuga guterana amagambo hagati y'umunyururu n'ubushinjacyaha maze umucamanza ahita abihagarika. Ariko mu bushinjacyaha ko bwamubarije muri gereza bwifuza ko yabubera umutangabuhamya busanze ibisubizo butabifasha bwanga kubishyikiriza urukiko. Uretse uvuga ko kubera inshingano yari afite atari bubashe kumva amagambo yavugiwe muri mitingi y'Inyamirambo muri 93, n'abagenzi be bavuze ko nta magambo abiburwango bumvanye Habyarimana. Impande zombi ziburana zaranzwe no kubaza ibibazo bicyabatanga bo hamye 8 Habyarimana Jean w'imyaka 69 arerwa ibyaha bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibase inyoko muntu yaburanishijwe bwa mbere mu 2016 umucamanza wa mbere yemeje ko uyu mugabo yamaze imyaka 20 afunzwe binyuranije n'amategeko ariko ashimangira ko yarakurikiranywe ibyaha by'ubugome yajuriye igihano cy'igifungo cya Burundi y'umwihariko yahanishijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge iburanisha rizakomeza ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu Ejo dirubusa ijwi rya Amerika I Kigali.